turn this aside. These are special education for only you. Mama, mama sina hela, usijali tutapata. Nikupeleke nyumbani, ukamwone kaka na dada. Kwa baba nae mama, ukawe mkaza mwana. Nikikwambia I love you, oh baby you love me too. Nikikwambia I miss you, oh darling believe me it's true. Oh baby, you love me too. The king will be, I miss you. Oh darling, believe me it's true. Moyo wangu ushapenda, ushapenda, ushapenda mama. Utakacho nitatenda, nitatenda, nitatenda mama. Moyo wangu ushapenda, ushapenda, ushapenda mama. Utakako nitakwenda, nitakwenda, nitakwenda mama. Moyo wangu ushapenda, ushapenda, ushapenda mama. Utakacho nitatenda, nitatenda, nitatenda mama. Moyo wangu ushapenda, ushapenda, ushapenda mama. Utakako nitakwenda, nitakwenda, nitakwenda mama. Mama, mama sina hela, usijali tutapata. Nikupeleke nyumbani, ukamwone kaka na dada. Kwa baba nae mama, ukawe mkaza mwana. Nikikwambia I love you, oh baby you love me too. Nikikwambia I miss you, oh darling believe me it's true. Nikikwambia I love you, oh baby, you love me too. The king will be, I miss you. Oh darling, believe me it's true. Moyo wangu ushapenda, ushapenda, ushapenda mama. Utakacho nitatenda, nitatenda, nitatenda mama. Moyo wangu ushapenda, ushapenda, ushapenda mama. Utakako nitakwenda, nitakwenda, nitakwenda mama. Saxo, daktari Chiranzi, shua shua, sikiza wimbo. Producer Musa, bebeleze waisikie. Moyo wangu ushapenda, ushapenda, ushapenda mama. Utakacho nitatenda, nitatenda, nitatenda mama. Moyo wangu ushapenda, ushapenda, ushapenda mama. Utakako nitakwenda, nitakwenda, nitakwenda mama. Moyo wangu ushapenda.